andachinsafi.com.
Squeezy not relax. Squeezy to not relax. Squeezy to not relax. Kumbe lale, kumbe tunachukua kumbe, nyakua kumbe, jo, jo, jo mwone, ja, ah, livo ni bariki, domana nime relax. Ata, ujue michezo kama turupa turupa. Ata, nengu mkufika usifo subiri subiri. Ata, gum kufika bila subira subira. Ata, usinunu napo subiri subiri. Wali nyama ya kusaga, maharage ya njano na mchicha wa kumwaga. Nenta po relax, kama kuna radhi ntazimwaga. Kwetu desturi sala si kidogo. Ata, vitu vizuri vingoje kidogo. Ata, mambo mazuri ni bada kidogo. Ata, bada mazuri huje makubwa.
Scusa to my relax. Scusa to my relax. Scusa to my relax.
Scusa to my relax.
Scusa to my relax. Scusa to my relax. Scusa to my relax.
Ujo kupata jona kapa kapa. Izi mbanga panataka pupa. Unachefanya ndo kina kulipa. Kila kitu begela kuna kitu chipa.
Istot mech kuwa portion. Beef kwenye bitia kuna portion. Na hivi ndo tunava kosha kosha. Life tips zake nyingi kama boda boda.
Sima got this. Doma na lime relax. Sima got this.
Kwetu desturi sala si kidogo. Ata, vitu vizuri vingoje kidogo. Ata, mambo mazuri ni bada kidogo. Ata, bada mazuri huje makubwa.
Scusa to my relax. Scusa to my relax. Scusa to my relax.
Scusa to my relax.
Scusa to my relax.
Yeah.
Scusa to my relax. Scusa to my relax.
Yeah, you better be here or stay home. Cause we stay on and let them chop our money like we P-Square and Akon. Talk a day uno nina stay one. And I'ma keep it going till my day come kwani. Squeeze tu na gubu na wasemi hatu sudu bate. Squeeze mwendo kuku wa kenyeji. Miguju ya meza kamiliki nini bosi. Isi kukosti mwendo kurelax usigifosi. Yeah, ni kupumua babake. Naishi unavyo hisi najua unajua manake. Nikiwa na wajomba ni familia. Familia wazazi tumerelax ya mini ya sasikia. Kwani kuna kipi kipia. Kuna kuhisi na kuna kuhisi hisia. Vingi pite ili ufike tulipo. Haina mambo mengi ila hivyo. Relax babu. Kwetu vizuri sala sio kidogo.
Hata
vitu vizuri vingoje kidogo.
Hata
mambo mazuri ni badai kidogo.
Hata
bada madogo huja makubwa.
Scusa to my relax. Scusa to my relax. Scusa to my relax.
Scusa to my relax.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.